ati byo nga tubitadde ku mabbali. Olusiisira lw'ebyobulamu olwategekeddwa olwatubeere balamu health campaign olwamaze ennaku bbiri nga luyingira ku St. Jude Primary School e Kasana mu ssaza Bulemeezi. Daki lwakomekerezeddwa. Abantu b'omuteregannyiri mu Pasteur Magulunnyondo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II abasobye mu 15 be bafunye obuweereza okuli okubakebera endwadde, okusomesebwa, okusako n'okwetangira endwadde wamu n'okufuna obujjanjabi nga byonna byabadde bya bwereere. Ssaabawuliriza w'Obwakabaka Oweekitiibwa Christopher Bwanika yeyalugaddewo naye yanze omuteregannyiri mu Pasteur Magulunnyondo Ssaabasajja Kabaka olw'okuwa abantu b'essuubi mu kukyusa embeera z'obulamu bwabwe. Agambye nti n'ebigendererwa ebya Ssaabasajja Kabaka bye yalina mu kutandikawo ekitongole Kabaka Foundation emyaka 30 egiyise, ensonga y'obulamu yali yankizo nyera yali ku mwanjo era nga kirungi nnyo nti ekitongole Kabaka Foundation kigitembese bulungi nnyo.